nakwili grant.
Ayibo.
Ngimele bajimbozi.
Ah,
and ngimele ama-outsami nginqanywa
nonke.
Akekho umuntu ongalise.